babadde bagala okumuteganya mu mufeeko nabalekera balinange mu ndekeeko abakwerijjako basekulwe ng'embooko bayirwe eppiripiri bazimbenga amaaso oli wange oya resi kwagala sisaga aki byonkoledde sitenda alali byonna obirye beso kute wenengule besumanike balumwe emitwe balabe fule resigwe munyo lwettagala eribumula empewo ekwe weka yekampo tulo antabulira kacyayikolo eggulu ekwe weka olinga kapito gwe mukisa bwenkola nzijuza ensawo ekwe weka samzao yanzitwisa omukago yanvumula ebisago resi yanywezesesebago yansuzisa ebisulo yategula emitego akoleranga sukiro yafumba naboobeza omugoyo resi gwe munyo lweddagala eribumula empewo ekwe weka yekampo tulo antabulira kacyayikolo eggulu ekwe weka sibanga nsula na malayika munju ndikoteeka wetali mululu bana abantu b'ensi b'amaddu omutima twala ntuse mubwongo obula ndwala watandika onneetololuza endowoozo nkyokoza nga buli kyokolunsomoza njagala onsekese nkusekese